Isibele, oh Isibele, ayo Isibele, oh Isibele. Uzubenazi, oba besi sudela, ayo. Uzubenazi inkosi.
Is a shallow phone.